DJ Showstat.com.
Yeah, I know how the thing go. Yeah,
it's game time.
Tomo la tinangula agua.
Oh la 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 la.
Yeah, that day. Unanita na la buya koiwe. Kupapata kupemba. Unanita na la buya koiwe. Na ine nakana. Sini kufula no. Nakana. Sini kufula no. Na ine nakana. Sini kufula no.
Matezi ya kukuyo. I wanted your loving, loving. Unani una boyo. Mwanzo nipaka kuwaia. Apa nine kwa mufuwaia. Ona, so why you tryna, why you tryna play with my feelings? Remember when you turned off my feelings? Si mwanzo tiona go. Oh,
yeah, that day. Unanita na love yako iwe. Kupapata kupemba. Unanita na love yako iwe. Na ine nakana. Sini kufula no. Nakana. Sini kufula no. Na ine nakana. Sini kufula no.
When I put up on you, nani uza baby you cannot do. Do me, so what you tryna do? Tell me why you tryna do me now. Sinenze taipi yako na. Wenze liwa malevo na. So why you tryna text me back? Unitumila mako me back. My baby I moved on. I was hoping that you moved on now.
Yes, that day. Unanita na love yako iwe. Kupapata kupemba. Unanita na love yako iwe. Na ine nakana. Sini kufula no. Nakana. Sini kufula no. Na ine nakana. Sini kufula no.
Wano tusiga na tudandahula. Utanyamata love yevesa kwanisa. Upasa love wakana ukutina. Wasanga gonga noka na original. Na ya inasaba sigina. Na 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 ya inasaba sigina. Na
yes, that day. Unanita na love yako iwe. Kupapata kupemba. Unanita na love yako iwe. Na ine nakana. Sini kufula no. Nakana. Sini kufula no. Na ine nakana. Sini kufula no. Nakana. Sini kufula no.
Criterion Music.